Utopia Sounds.
Kalio uwe sura yako naona kama ngekewa, labda mimi mshamba mwezio. Nasema unanipenda ila misija kuelewa. Ona sije tupanga foreni, maana yo mambo kwangu mimi mageni. We wakishua mikocheni, miwa uswazi wananiona bushimeni. Ila nachotaka nimezipata, nimejipata, mbona leo wataona ninavyopenda chini. Mbona watanikoma akivaa kimini. Mwasio simkatai, hata kama sura hafai, mimi najidai nampenda sana walai. Simkatai, hata kama sura hafai, mimi najidai nampenda sana walai. Makaka wa mjini hawaangalii sura, wanaangalia kalio kwa jina lingine wanaita chula. Makaka wa mjini hawaangalii sura, wanaangalia kalio kwa jina lingine wanaita chula. Waliona hilo kalio, umeliona hilo. Waliona hilo kalio, umeliona hilo. Ila nachotaka anachotaka dembe 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 dembe. Ananituma dukani dukani dukani, kule kwa Manki Shabani Shabani Shabani. We soda paka chumbani chumbani chumbani, mixa taulo kiunoni kiunoni kiunoni.
Zama zimebadilika, watoto wangapi dukani.
Ananikosha na chake kiuno, tukiwa geto ni fulu miguno. Ananikosha na chake kiuno, tukiwa geto ni fulu miguno.
Icho kiuno waoneshe, 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 waoneshe. Kakupa mama waoneshe, waoneshe, waoneshe. Icho kiuno waoneshe, waoneshe. Ashado Fighter
Topia Record KUC Mentali Chodo Bad Money Richard Bay Dakio Dakio Melkano KB Maker Malahi na OG Deliki wa kushaini
Wilson Machozi Awilo
Daddy Babake na Viki
Chanty Supplier Supplier.
Chantsupplier.com